Buka lalela uphile. Incwadi sesihlanu. Beka lalela uphile. Ukuvivinywa ngunkulunkulu. Sanibonani bangani. Incwadi eluhlaza isitshela ngamadoda ayethembele kunkulunkulu ngezinsuku zokunzima. Njengoba ulalele ikhasethi, dlulela esithombeni esilandelayo. Uma uzwa umsinjwana, isithombe sokuqala. UNaama uvakashela umuzi kaElisha. Amakhosi 2 isahluko 5 verse 1 to 12. UElisha wayenguthisha futhi engumprofeti kaNkulunkulu kwaIsrayeli. Ngelinye ilanga uNaama weza emzini wakhe. Wayengumkhuzi webutho lamaSiriyan. AmaSiriya eyisitha samaIsrayeli. UNaama wayenesibindi futhi enamandla. Kodwa wayenobulephero, isifo sesikhumba. Weza kwa-Israyeli ngoba ezwe ukuthi u-Elisha angamlapha ebulephereni. Kodwa u-Elisha akazange aye ngisho ukuyombingelela. Wathumela isisebenzi sakhe ukuthi simtshele ukuthi akahambe ayohlamba kasikhombisa emfuleni iJolidani. Lokho kuzoqeda ubulephero. UNaama wathuthela wathi, bengicabanga ukuthi uzovele angibingelele, abize igama likaNkulunkulu wakhe, bese elapha ubulephero bami. UNaama wahamba esediniwe kabi